radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde altiner didi lewru meh yeme e maru jam hitani 2016 dena yemde soki do studio tamani miden tawa e maison de la presse do bomako do jottino no do kabaruji du yumar waygal soki rebon competitivity kanko Hervé Larsoud won kedjaado waldina so zini golleji di holliti wiido ko warle leedi meden di ko o yide dum won horeje ministre en be fayotto murtudo godle sa haleedi meden de surobe hakkunbe mali be holliti wiido wakkar jono kaldale kawrangalan hani yawnede gube murtudo godle sa haleedi meden di sema kanye platform be fube kulliti wiido wakkar jono e matini jaati ko dido golleji gondi e yarde ko dido golleji gondi e taadudo ko dum e tawede fube ngadi noddango fewde e lamo kanyu hani yawnute golleji di kawrital ngal ngal to mena gatongal ngal do kawrital ngal timmi aswer jabbinonde ko yaata uyna joybi adama kany yi hawrital li ngal do kawrital don jalliñe fa yotto yo balé hala nané kanyé laamu bomako o yotto yo gube murtudo golle sa haleedi meden dibe fube jeebe kawrital li ngal do kawrital wakkat jono du halaji kewdi kalaama ton yambereji dibe noddirta premier mahdi dido golleji holitaweede wadi kenyen leedi meden di wakkat jono no balé tiagontode hakkeji bibbe adama en leedi meden dibe ngadi noddango fewde e laamo tinno hunten hakkeji bibbe adama en hore dum e tawede fube kolliti metti mabbe wakkati jono dum won seriyaji di laamo wadi seriyaji jeddoji dum won walde jeddoji hono ko hani hunten hakkeji bibbe adama en hore leedi meden di secretary di won non sembe kabaruji dimin jogino do bete hande di batte radioji di fagasa bismillah modon e hedade holitinde wittan kanko Hervé Larsoud ilale noga e jena lewru avril ndu onati le nokko ok tagal modu holitawede aswer jabbino ndo yidino dum won horejo ministre mbe mo binu detta Modibo Keita yoga e halaji di fu njowi ki wakkati jono no kaldede kawrangal han tebirede ko yaawi le leedi meden di kanko dum Hervé Larsoud holiti wi de wakkati jono o sa jeewi be njewti dan le hen dum kanko horejo ministre mbe honno golleji ministre di kan heedin tinrede le leedi meden di kede ko haldi dum won yerube amen gombe to ortem to do faccitango Muhammadu Samaseku
continuons par tous les moyens à renforcer
bangal beedande be kaki gondirde kessi e kaborde sala golleji mabbe di ana beeda hantade le pabondiral hakkunde mabbe e fama e fadde barkan hewti immade amen yo wallude laamu leedi malindi hewtude nokkuji mayri fuf no ballaji di wari fuf ana hawra golleji di fuf an haani yawnede bangal laamorde leedi ndi jo ingo laam hakkundeje to kiralto e kanye nokkuji goddi wi fagol mangal padde be malibe dagagol habotoba hibbebe e kanye dabareji kabaru ndenagu fuf yo kabaruji di kana yebere
bi jeba ko dum sur la réforme du secteur de sécurité.
Kanko Hervé Larsoud kolliti wi do yehi tokki dalto yide do wono gobe no tirto azawat de ko yide mabbe ton ko haltide mabbe wakkati jono hono majireji ganno tolle sappo e jetti lewru avril ndu o holliti wi wakkati jono do sa jeewi le dido majireji do wono kambe gimbel njaabe so da ko yito ndi woydi kodato jaati micite den wi do wono robele kanye sukabe gobe no tirto azawat de kambe je sobe da ko yiton tiagal mudu kanko kedjaado waldi nation zini do wadi no dango fode gedde fube jeyal hono kaldale kawrangal han yaawirde le leedi meden di holita wi tagal ko yide dum wonon yimbeele hejaabe gube no tirtode azawadde le sa haleedi meden di ko yide gube no tirtode plateforme de du wakkari jono be jewto yalla hono kaddale kawrangal han yaddo yeso de do gube kolliti wiidi jaate e matini wakkari jono kaddale kawrangal ngal e ngal woddi tanudo koy dakka du e tawede fube bi laamo kanyu hani huncade dido golleji hore faabe je yalla hono kaddale kawrangal han yaddo yeso kede ko be kali do hen do foccitango Muhammadu Samaseku
il était surtout question par rapport
au kaddal ana fawi non do sifaji di fedde ministre hani gollirde le lewru juin neddo hitande 2016 ko min parmi tan yo wiide hankasen weltere wadan le sifa golleji fedde minsmaadi an kebbi hitande bangal tankur sinyinanu du ka fa hande ko hanti gollaka lamu hakundeje joinaka lugugol fuddali dakagol wadali wana hala mutugol kabordo kala ko huntanta hore talkum du heba e lawol tafun min kulit be wiide dun tiagal sinigol talkur du fay hunde biltake min dardi lam o e kanye fedde minsmaande yo tinno yawinde golleji talkur du
d'accélérer le processus de mise en œuvre
fa hande hono jehi ngaroji leedi meden dibe kolliti wiide kanko ministre kumido hakkunde français leedi ele godde yoruji makko leedi allemagne do holitandu be ngari leedi meden difa be ngadle nokko balde tati tiagal mudu be jahan leedi niger ndiji wakkati jono wiabe be gondi e yidude dum woni laamu kobe leedi meden difa be dewto no kaldile kawrangal wonde e yarde yeso tiagal mudu holitandu kanko jean marc yoruji makko mo allemagne mo nodditta franco welter o wiama be jahan to gawto be jawa hono soldats singabe allemagne gombe tobbe ko yar soldats singabe temede jago me chapande jo ane dum won kabotobe be noddirta barkanbe sekiraba do bayne tirmi jojumodo e hollame bemal ande gal mi noddirta phase facebook ngal holitinde wi ɗo no kawrital ngaɗo ngal hakkunde jalini to mena kato holitaede ngal ɗo kawrital timmili asret ƴaɓɓinonde ko yaata uynaji joyyi ɓi adama kañen je so kawrtolli ngal ɗo kawrital hewɓe mabɓe iwri ɗo Bamako ɗo woɓɓe du iwri le guɓe murtuɗe le saha leydi meɗen ndi haalaji kewɗi du kalama ley hen wakkati joni fa yettade no kaddale kawral ngal worri ɓe ƴewa du yalla ɗatti heeɗi ɓe kaani yaltinde fati basiji ngaɗa kasele laamu mena ka o fu e mangal muɗum caggal muɗum ko ngal ɗo kawrital timmi ko holitaɓe ɗati kewɗi cakama ley hen keɗe kanko noddirteɗo Mouhamadou Ould Metalo député to Bourem to o neɗɗo plateforme on wonno le ngal ɗo kawtal ko haali do hen to faccitago Mouhamadou Samba Seku
na parlé d'abord l'installation
mi kaldi dow kabaru golliɗo kamɗe joƴinede nde e kabaru darnugol keri lambuji ɗi ngol goto foof dontigol e tiɗallaji yirwere e ndenago goɗi ɗi banggal ndenago ndu kay pelle sema e plateforme foof jingani ɗum eɓe jeyda e kamɓe hinnade ɗum ɓe kaldal ngal waɗama dow laɓal wonɓe jeeli jaati ley kawtal ngal toro ngal e faccintina kabaru darnugol keri lambuji e faccintina ɗum kabaru région kesso o e kañi cercle uji e commune ngaji kesi ɗi ka goto foof jaɓɓi wiide kabaru yirwere an hani huccinede hoore sanne ɗum yaata caggal deƴƴere e ndenago yoni ɗum ko yimɓele ɓe heɓa hinnade hajuji mum en toɓɓe ɗe nanguirte soboy saabu ndeɗo darande jamma o foof ana wonno toon
ɓe kolliti wiide ɗum won yambereji ɗiɓe noddirta permi mehe ɗiɗiɗi o yambereji gaɗama keñel le mali fou e malgal muɗum walde noddirteno INTM de holitaweɗe ɓe gaɗi toon défilé ngaji mabɓe yesso ɗum won keƴaɗo walde mabɓe moɓe noddirta Yakouba Katlé o ko heewi haalaji ɗi furdu wakkati joni o yowama e fewde e laamu o tinno laamu o waɗno watta fo huncana himmeji golloɓe hoore le leydi meɗen ndi wakkati joni o fande ɓe kollitiwde golleji kewɗi ana keddi ko gollaka ley nokku o keɗe kanko noddirteɗo Mawloud Ben Katra o jokko secrétaire général walde INTM de ko haali dow hen to faccitago Mouhamadou Samba Seku
les acquis je peux dire la valeur du point d'indice
toɓɓe keɓanaɗe dabare ɗe ana kewi iwde ɓeydari dow joddiji yaade almusaɗɗaji koreji e kaña biltugol kabaru joddi ndi ɓuuri foof famdude fa yettade ƴewtugol usuruji joddiji ɗi fayso banggue keɓal ɗum matatake sanne ana santimere ka ɗum fo e tawede ko heddi gollede ɓuuri hewde banggal sifa hakkeji golloɓe ley cuuɗi l'école ɗi ganaɗi laamu ɗi min gaɗɗi bawɗe amen sanne saabu min kolli hen metti amen min miccintini laamu o ɗon wiide yo ɗum wajibe e makko saabu leydi men nde signini talki saria majji caggal ɗum ɗum min neldi talgol ɗo ɗum hani neldede min gaɗɗi maajagol min gaɗɗi ɗum kawrital batte mum elle ko warata ko pelle snek INTM ana jogui andiya gollude ko ɓuuri ɗin fou
par le snek mais surtout par l'union nationale à travers du mali
wattu jonoɓe kollitiwiɗe sa ƴeewi ñalawma hande o jaati yontere hande humanade hono yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le leydi meɗen ndi ndeɗo yontere waɗan le adunaro Allah ndu fo e manggal muɗum ɗo mali ɗo ndu ɓe kollitiwiɗe ɗiɗo yambereji garan wadde le nokko o wakkati jonoɓe mbi ɗum won tati lewru meh ɗum wonno ñalawma keeƴanaɗo yoppitere hono yimɓele jeeɗoɓe kabaruji le adunaro Allah ndu fo sisili moɓe cuuɓi hitade hikka le leydi meɗen ndi ɓe kollitiwiɗe wakkati jonoɓe ƴewan yallah hoɗum woni darde jeeɗoɓe kabaruji faɓe noɓe kaani haɓirde hono jaddin kakko wondi heɓirde sembe no caggal muɗum du haalaji kewɗi gara haalede ley hen fa yettoyono tampereji journaliste e gori wakkati joni o ley mali fou e manggal muɗum keɗe kanko noddirteɗo Alexis Calambiri o jokko hoorejo ɗum wonno maison de la presse ɗo min goni ɗo Bamako ɗo ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou Samba Seku
leydi malidi ana wondi tiɗallaji cattuɗi fa sanne banggal yimɓele sattinɓe dina e kañe caɗele kabaru politique ana hanni enen jeeɗoɓe kabaruji tottodiren hakkillaji dow majji sala eɗen anda ko golluɗen ley majji caɗele jeeɗoɓe kabaruji ɗi ɗum jigitaka le yontere ndeɗo kawrital haalaji majji memete iwde no kabaruji heɓete yaade almusaɗɗaji majji fa yettade kabaru ndenago gollirɗe amen ɗe
Union européenne e Royaume-Uni goni faabotoɓe studio tamani
sakiraɓe jurneɗen ƴeewe yallah ɗo ne le réseau ngaji ɗi wakkati joni en puɗɗiran ɗo kayiɗoɓe kollitiwde rewɓele gomɓe ɗum woni le commune kay nokku noddirteɗo liberté dambe yaɓe kollitiwde ɗon ndeɗo walde noddirte ndeɗo walde ɓe mbi ɓe gaɗa majere mabɓe ñalawma hannden o ɗum won ɗiɗi lewru meh faɓe kolla metti mabɓe wakkati fou ko kasaraji laawi ɗi gatta toon ko holɓe kollitiwde du wala fou ko laati sababuji ɗiɗo kasaraji so wona hono camionji mawɗi gonɗi hakkude Bamako kañi e Dakar wakkati fuɗɗi ɓe kollitiwde sa ƴeewi le hitade 2015 tan ɗum won ɗiɗo camionji ko mbari tano foti jeɗɗi ɓi adama noon ɓe kollitiri wiide caggal muɗum ɓe kollam boy yonki mabɓe o fewtude ɗum wono gouverneur gonɗo to kayito o wuruto e gardam faɗo seguɗoɓe kollitiri hono mussie ngaɓe directeur ngaɓe gonɓe toonɓe wakkati joni ɓe gondi e wadde toon kawrital mabɓe faɓe ƴeyel hono ɓe kani tottidirde hakkillaji no golleji mabɓe ɗi kani fewirde to ley hitande 2015 golleji mabɓe ɗiɓe kani gollude le école ngaji gonɗi toon ɗi wakkati joni o du hollitama wiyede ɗum won ngal ɗo kawrital ngal ɓe noddiri to enca seguto ngal ɓe kollitiwde ngal ɗo kawrital wakkati joni o ɗum wono waldinde ɓe noddirta centre famorif dombiyaɓe kollitiɗe kañum lanini ɗum wono kawrital gotal to seguto le ngal ɗo kawrital gortal wakkati jono yoga e halaji di fu ngari yowade hono golleji mabbe dibe golluno to le hitane 2015 wakkati jono dubbe jewtoto le hen datti dibe kan nangude le hitane 2017 de le ngal do kawtal be kulli tiwi dum hono no yimbeele dogotoro en gombe tombe fa yotto yo wotna be kan e bale halanere dana goddi e maggal kal mudan gardan faado banamba do dobe kolitiwi dun musse ngabe fa yotto yo no directeur ngabe gombe tombe be gondi e wadde ton kawrtal mabbe wakkati jono le ngal do kawrtal dubbe bi ko yata directeur ngabe chapat nayo ana e maggal ko woni faana mudu faabe tuttindira hakkilaji no kabaru jande de han yarde yaso do won to banamba to lannibe odo golle do won no kap gondo to idum hani watto ko yata balde diji so wuute garanti min refa ande do banamba do be bi kasara goto wadi ton le lawol awodo accident be bi yimbe le nayo barmi le hen tatom be ka nawniki sanne wakkati jono be bi kar goto dum na kulle tuba kanye banamba odo kar kanyu yeso nato to e wotoro be bi du karo wakkendo doga nonde be bi doddu sattundu sanne o wonno e mudu non kanko sofero wakkati jono sofero anay juude gendarme ngabe faabe jewto yalla hono wadi so wadi do bonandaji sekrab do katte nyalom hande kabaruji meedi dimi jewto sanne hedaade hejoji amen hollitinde wi tanke de hedade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi sido tamani